New RNC. Theogene na bagenzi be bavugaga yuko ngo icyatumye bava muri RNC ari ubuyobozi bubi bwavuyemo icyo bise politike ya munyangire amatiku n'udutsiko na cyane cyane abahoze ari abasirikare bavuga yuko bayobowe na Lieutenant General Kayumba Nyamwasa hamwe rero no kudakurikiza amabwiriza agenga ishyaka baravuga kandi yuko bahisemo kwitandukanya na RNC iyobowe na General Kayumba Nyamwasa kubera yuko bananiwe kumvikana ku bibazo byari muri iryo shyaka ryabo. Muri icyo kiganiro uruhande rusigaye rwari ruhagarariwe na Gervais Trondo ikegera cya kabiri cy'umuhuza bikorwa wa RNC ibyo barabitera utwatsi bakarega ahubwo Theogene Rudasingwa na bagenzi be gushaka kugundira ubutegetsi batemera yuko haba amatora bakanavuga kandi yuko ibyo Theogene arega bagenzi be ari nabyo nyine we yakoraga kandi yuko atabonekaga mu manama bamutumizagamo cyangwa se bamwandikira ntabasubize bashaka kuvugana nawe ntibamubone baravuga yuko nta muyoboke wabakurikiye. Muri icyo kiganiro twari twatumiye Theogene Rudasingwa ukuriye ihuriro RNC rishya, Gervais Trondo umuhuzabikorwa wungirije wa kabiri muri RNC, hamwe rero na Boniface Twagirimana ikigera cya mbere cy'umukuru wa FDU Inkingi. Abatwandikiye hafi ya bose bifuzaga yuko twabahuza na Theogene Rudasingwa hamwe na Gervais Trondo, ariko nta n'umwe muri bo watwemereye yuko yasubiza ibibazo byabo. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi muri kigezwaho na Felenga Kwaya.
Samira na radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango.
Reka duhere kuri Pascal Manirakiza uri muri Suede aratangira abaza ibibazo Gervais Trondo.
Ndahera kuri Trondo, hari ikintu Rudasingwa yavuze ati agaciko gatangiye kwirema, nge ubwanjye nahamagaye Trondo tubiganiraho. Rudasingwa ni umugabo w'umuhanga wakoze politike, kandi kuba yaravuze ati nabiganiriye na Trondo nuko kuko ibintu byariho kuri radio yabo ari kumwe na Musonera na nuriya mugabo bajyanye
Ngarambe Joseph.
Babagereranije n'abaturuzi b'ibindi. Ntugiye kuri iryo jambo abaturuzi b'ibindi bishatse gusobanura abantu bari mu bakorana n'abantu ari abagaragu cyangwa se mbese ari abantu
ariko ibyo babivugiye ahandi. Twe turavuga ibyo bavugiye kuri BBC hano mu mvo n'imvano.
Yagumye abivuga nyine, urabona njye nashaka kumubaza kugira ngo abanze yumve n'abatuzi n'abatwumva babyumve kuko hari ikibazo nshaka kubaza Trondo mpereye aho ngaho. So n'amateka y'u Rwanda amateka manini, ibyo byagiye bibaho abantu baragiye. Ndatanga urugero, bari abarizinde Perezida Pasiteri Bizimungu baragiye bajya muri FPR barwanya MLND, ni koko MLND yari yo kurwanywa. None se nabaza Trondo nti amakosa yabaye nimba koko ibyo Rudasingwa avuga ari byo, ese koko bava bariho baganisha u Rwanda, ni hehe u Rwanda rwaba rugana? Nicyo ngicyo nashaka kumubaza ku gitekere ku kibazo cya mbere nagomba kumubaza. Nije ko n'abandi bazanyumva ejo amateka atazisubiramo, nicyo tubereyeho.
Ariko reka nanjye wenda nyumve kugira ngo nanabyumva azabyumve neza, u Rwanda rugana he kuko Trondo we ntabwo ari mu buyobozi bw'u Rwanda ubu?
Oya, ari mu barwanya ubutegetsi kandi urwanya ubutegetsi kugira ngo ubusimbure. None niba RNC abo bantu bayirimo kandi bakaba bameze nk'abo bagabo bari muri FPR uyu munsi turiho natwe turwanya, none baba barwanya.
Ariko icyo Theogene yavuze hano mu mvo n'imvano yavuze ko babashyiragamo kubera ko ari abahutu. Anatanga n'urugero avuga ati mu buyobozi bwacu bwa komite yacu ni ngiye umututsi ngenyine wari urimo.
Aho narahumvise, ariko wongere n'ubu kandi yandu yavuze ati radio tahuka yirirwa intuka ati kandi Gervais Trondo ndabizi ko ashobora kuba atumvikana nabo ariko nta bushobozi afite bwo kubabuza. None koko nta Trondo umuhuzabikorwa wa kabiri wungirije, kuki adashobora kuba afite igihosho byo kuba yavuga ngo itahuka murimo murakora ibi bitari byo cyangwa se atari byo? None ubwo ibyo Trondo adashoboye kuvuga, ninde wundi washobora kubivuga mu bahutu bari muri RNC?
Ariko se ubizi ute ko Trondo atabivuga? Ashobora kuba bivuga ariko wenda akabanyamuke.
Nakundi abanyamuke kandi afite agatsiko k'abahutu.
Yarabihakanye ako gatsiko ko ntagahari.
Nge ndamuvuga ibyo Rudasingwa yavuze.
Rudasingwa nuko bivuga ko Trondo yamusubije. Trondo yavuze yuko nta gatsiko yakise Nyabingi, aravuga ngo ibyo nta biriho, nta gatsiko k'abahutu gahari kayobowe na Trondo, nta n'agatsiko k'abasirikare bahoze ari abasirikare ba FPR kayobowe na Kayumba gahari. Ibyo yarabihakanye.
ubwo nuko yabihakanye ariko mu byukuri njyewe numvise uko rudashingwa yaravuze ati nawe Jerive Cyondo agace kugatangira kwiyubaka naraguhamagaye ndabikubwira birumvikana ko nimba umuntu aguhamagaye akavuga ati fere dore bimeze gutya ukemera mu kabiganiro nuko ibyo bintu aba bibona
ariko nawe yamwerekaga yuko ako gatsiko arega nawe akarema akavuga ati wowe ubwo twagusubije mu murongo wajyaga gushaka kurwanya ibintu kandi nawe ukabikora
ya birumvikana nubwo uko byagenda kose bakwiriye kuboneka bagasobanurira abantu kuko twebwe aho turi turibaza asinge ikibazo kijye kibaza n'undi yakibaza urumunyamakuru nawe abandi barakwandikira ariko icyo kibazo kirahari nimba abantu bashobora kukiganiraho nuko gihari bagomba kuboneka bakavuka bakadusobanurira
okay ngaho komeza ikindi ko nabonye ari byinshi wanditse
ikindi cyakabiri nagomba ngo mubaze kumuntu wari waje avugira RNC nini yasigaye hari kintu Rudasingwa yavuze asoza agusaba ngo muzagirane ikiganiro hari ibintu bitatu yavuze yamashuri nzo navuga ati uzaduhamagara nge na nyakuba Kayumba utubaza uti ese nyuma ya FPR yemera ko twazavuga kuri yicwa ryakorewe wahutu ese yemera ko mu nzego z'umutekano twazavanga 50% 50% yavuze ati tukabikora we na nk'abarundi nubwo byacunanira arongera mu kindi ndavuga ati ese yemera ko twazagenda kuri demokarasi sesuye ibyo bintu byanteye kwibaza bintera no gutekereza niba si ikibazo gikomeye cyane ndavuga se niba kuko mu bigaragara yashaka kwerekana ko Kayumba ibyo bintu atabyemera twe niko twabyumvise nge niko nabyumvise yashaka kwemera ko Kayumba ashobora kubatemera ibyo bintu ariko nanjye nahise nibuka ikintu Kayumba umunsi umwe kuri radio utaka baramubajije bati ibyo urupfu rwakorewe iby'impfu zakorewe abahutu yavuze yabigeranije n'ibintu byabaye muri Iraq abigeranije n'ibintu byabaye muri Libya icyo kintu ndagira ngo nashaka kukibaza Jerive Cyondo niba nawe ariko abyumva ko impfu zakorewe abahutu zimeze nk'ibyabaye muri Libya cyangwa se ibyabaye muri Iraq
ashaka kumbaza niba nako ariko byumva ibyo byavugiwe kuri iyo radio itako kutwe ntago tubizi twe tuzi ibyo Cyondo yavuze ibyasubije
so ariko nkumoje ku bintu Rudasingwa yavuze Rudasingwa bira bintu yavuze ni ibintu bitatu bikomeye kandi bira bintu tutabyubaka
ariko yari mambwira ngo nzategura ikindi kiganiro mbahuze na Kayumba mubwira yuko Kayumba nanyemerera ari bwo nzabikora
so bona ntabwo akikwemera ariko twebwe yarabivuze abivuze yatukubwiye urya abanyarwanda niko bavuga abanyarwanda avuga kimwe avuga rimwe kumva kabiri kuko hari byo hari byinshi yahishatse guhishura hari byinshi yahishuye burya ntacyo yaraduhishe ikindi nagira ngo mubaze Jerive Cyondo arenisiriho imaze imyaka 5 Rudasingwa arayishinze yakoze imirimo ikomeye musonera yarahari na ngarambe bari bahari n'abantu dukurikirana umunsi nk'abanyarwanda dukurikirana ibitubeho namubaza se Rudasingwa n'umusazi kubafata icyemezo cyo kugenda ese umuntu w'umugabo ashobora guhaguruka uwo munsi akavuga ngo nta ibintu nakoreye imyaka 5 ndagiye gutangira ibintu bishyashya ni umuntu mukuru azwo gutangira bivuna ese muramese ubwaho ntihaba hari ikibazo gishobora kuba gitumye Rudasingwa kandi ko gikomeye agenda nagomba kukibazo cyono nibona
ariko se ntabwo wumvisha bivuga yasobanuye ibintu byananiye Rudasingwa avuga yuko Rudasingwa ajyanywe nuko yashakaga kuguma ku butegetsi hanyuma bagashyiraho amatora ibyo ngibyo akavuga ko ibyo byamujyanye
nuko yabidusobanuriye ariko twebwe turibaza nicyo debibereho twe turibaza impamvu Rudasingwa agiye ese koko impamvu bamushinja yaba ariyo niba se ariyo noneho niba ariyo ibyo agiye gushinga byo atekereza ko aba makaramata
ese iki kibazo cyobwo nticyaba cyarasubijwe mu byo Cyondo yaba yaravuze kuko Theogene afite ibyo yabaregaga ariko Cyondo nawe yarisobanuye none ibyo Cyondo yisobanuye ntabwo wabyumvise ntabwo byakunyuze
ntabwo byanze niyo mpamvu nashatse ngo mubaze
nikitara kunyuze niki kuko yagaragaje uburyo bagendaga bamuhamagara mu manama ntaze agaragaza uburyo nawe yacaga mu zindi nzira zitari z'amategeko yagiye agaragaza ibintu bitandukanye bigaragaza yuko Theogene nawe atagize ubuyobozi bwiza
birumvikana Theogene simuvugira ariko mu byo yavugaga hari ikintu nakomeje kuba yavuze ati njyewe ubwanjye nahamagaye Cyondo tubiganiraho mbere y'ibi byose kuba yaremwemeye ko babiganira nuko hari ikibazo
ubwo chondo ibyo yavuze bitakunyuze nta kundi nange nabigenza ngaho komeza ikintu hari ibindi nabyo ari washatse kumubaza
ibindi habi nagomba kubaza chondo ibindi nagomba kwibaza Rudasingwa
ngaho baza Rudasingwa nawe ubwo nawe araza kukumva
Rudasingwa ashaka kuregita ukankaho yakoraga abandi bantu batari ihuriro mu bintu byamujyanye yavuze ko avugwa muri arenisha aravuga ntiyumvirwa ngo gaciko karamurwanya ndetse umuntu yagiye atangaza no kuri radio ye kambigaruke huko bihuye n'icyo kiganiro yaravuze ngo ndashaka kubabwira ko radio itahuka yageze ikaba ijwi rya FDR none nk'umuntu washatse kumvikanisha yuko Kayumba yamwashobora
kuba ariko ibyo twebwe kuri mumvo n'imvano ibyo ntabyo yavuze
ngiye kubihuza ngiye kuza mbihuze kugira ngo abyumve neza n'abatwumva babyumve neza bumva ahantu byaturutse ahantu mbihuriza araguma rega ngo hari agatsiko kamurwanya ngo agatsiko kameze nka ye navuze ijambo rikomera bwa ahubira ngo RNC ifata ubutegetsi bwagumana FPR nubwo itwica iducurama inkumbi ariko iraruta yashatse ko mbese muri make yavuze ngo FPR arusha iraruta RNC
ariko ibyo nabimusubijemo arabihakana ntabwo yavuze ko FPR itaruta RNC yavuze yuko ahubwo ibyo yabonye mu manama ya RNC atigeze abibona mu manama ya FPR
oya ntabwo sho yivuza manama ya RNC uburyo uvuze RNC ntabwo sho kuvuga ngo umutwe wapfe mu gihimba kira cyari kizima ntabwo bishoboka
ariko icyo kibazo nari kimubajije kandi nuko yansubije
ya umbaso ariko ntabwo yadukonfinze ko nshobora kuvuga ngo umutwe wapfe ngo ariko gihimba ni kizima ntabwo bibaho
ngaho mubaze
so namubaza nti ese niba ushinja Kayumba yamwashuka kuvuga ngo ntiyemera ibijyanye na n'imfuenda zakorewe abahutu wowe ushobora kubuzemera ni gute ushobora kumva kudashobora kuba FDR idashobora kuba yavuga niba unaniranwa na RNC ukaba wihanikira ukavuga uti naniranwa nabo kubera ko bavuga na FDR kandi ukavuga uti ndashaka u Rwanda abanyarwanda bose bazibonamo namubaza nti uzarubanamo nabande ngiye kuvuga ikintu gikomeye ibintu turabikurikira kugira ngo batajya bajya ku maradiyo ngo bavuge ibintu bitari byo fere turi abanyarwanda kandi tuzi amateka yacu none ntibaribo basaba ibiganiro na leta ya Kigali
ariko ni leta urumva nawe urabyivugira iyo ni leta iri ku butegetsi none byagenda gute ugomba kuganira nayo
bagomba kuganira nayo ariko ni ngombwa ngo bemere bemere n'abayirwanya nimba ari abanyamakosa FDR ubwayo nawe ubwayo irasaba ibiganiro na leta iravuga ati abantu bari muri twebwe bakoze ibyaha bazagende bahanwe mu nkiko nayo irabyemera ariko ntushobora kugenda ngo uvuge ngo ufate nk'ikintu ngo FDR ngewe ikintu gikomeye kandi
buretse gato none Théogène ntumvishe ko we ntabwo ashaka ibintu by'intambara none urashaka afate intambara agenda arwanye leta
oya ntabwo ari ikintu cy'intambara ariko niba ashaka u Rwanda ruhuriweho na bose none se urumva ikibazo aravuga imvugo nk'iyi ya Kigali ntabwo Kigali rwanya RNC Kigali rihandikira ikavuga ngo Kayumba nyamwasa imurega ibintu bitagira ukuntu bingana ibiri byo ntibitari byo nimba arimo aribasira abarwanya leta Kigali nka Kigali tuzamutandukanya dute na Kigali
none ntabwo yabisobanuye uko atandukanye na Kigali
yabisobanuye njye ntiyankumvise niyo mpamvu namubajije kuko ikindi nakamubajije mu by'ukuri Olivier Chondo yasobanuye kuntu ibintu byagenze avuga ku kintu cyerekeye amatora niba dushaka ibintu biri muri demokarasi ntakuntu dushobora kubaho tutagira amatora baramwereka ikintu cyitwa kudashaka amatora namubaza nti none uvuyemo ugiye gushinga iryawe shaka none iryo shaka ugiye gushinga rizabaho ritagira amatora kandi dushaka igihugu kigendera kuri demokarasi
ariko ibyo yarabivuze ibyo ntibisobanuye se avuga ko rwose ari we muntu ukunda amatora cyane aranavuga ati ahubwo njyewe ndanabivuze mbisubiremo yaba Chondo yaba Kayumba yaba nde muri RNC twiyamamaje nabatsinda atari ko ikibazo cyari kiriho nuko bitari bikwiriye kubera umwuka twari turimo turi abantu bari hanze y'igihugu twagombaga kubanza gutunganya ibintu hanyuma tukajya mu matora neza nyuma
none fere nakubwira niba koko yari mukuri urabona yaragiye yajyanye n'abantu batatu none ibyo ari byose muri demokarasi iyo umuntu yemera demokarasi wemera ibintu majority ivuze abantu benshi bavuze kubera icyo atemeye igikorwa urabona ari se hasiga abantu benshi yajyanye n'abantu batatu kandi nacyo ndaramwoje ati mbese erekana niba uri umuntu umwe mwajyanye wundi utari muri bari batatu yaramubuze none niba adashobora kwemera ibintu by'abantu benshi bavuze azakora ibintu bye wenyine
ariko yabahaye iminsi aho kugira ngo agende ashwanyuje ishyaka yari yaharaniye we yabahaye igihe aravuga ati bazahitemo yagiye mu mahoro niko yavuze ngo yabahaye ndakibye niko yavuze
yabahaye imishinirwe yararangiye
fere y'umuryango irindwi niba ariya babayobozi ariko abantu babarwana shyaka bahaye iminsi mirongo itatu mu itangazo ryabo niko bavuga
reka dutegereze aho ngaho ariko mu bigaragara yagomba kwemera ibya majorite niko mbibona hari ikindi yavuze ngo ari icyondo ari Kayumba na banayigize iki ngo nta muntu wakwiyamamaza ngo batsinde ariko hari ikintu bashinje Kayumba Nyamwasa aravuga ngo muri South Africa ngo habaye nk'imaka abayisilamu bajya gushaka umugisha namubaza nti nyakubahwa Theogene Rudasingwa utuye Washington abantu bava mu Burayi bakava muri Amerika bagiye muri South Africa kuki batazi wabo ni wowe umuyobozi w'ihuriro kuki batazi wowe bakajya muri Afurika y'Epfo suko Kayumba ashobora kuba ari populaire sizi ko nabyita mu Kinyarwanda
ari ukunzwe
kuya kundwa yari kwemera akajya muri amatora hazamo ibibazo nubwo natowe hakaba hajemo ibibazo narabibabwiye ariko ntabwo cyari cyemerewe cyo gutana kuko abantu batanye batakaza imbaraga rese reka mvuge ku uyu munsi nari umuyoboke wa RNC none ubu ngubu nzica bice birinjye kwa Kayumba ngende kwa Rudasingwa ibintu bikomeye niba bashaka gufasha abanyarwanda bagomba kwiga gufatanya ubwabo kugira ngo bazabwire abantu ngo twigwe turafatanije niba badafatanije n'abantu bayoboye ntabwo bazafatanya n'abanyarwanda ntabwo bazafatanya none ubu nk'umuntu umaze imyaka itanu Rudasingwa mukumve nkamubwira ngo RNC tubanye neza ni amahoro ibintu byose byavugaga muri iyi minsi none umuntu wagaruka wongera umutureho ngo twashwanye ngo karagatsiko ngo kandwo ngo karutwa na FPR ni ibintu ntabwo bisobanura
ngaho uvuga ikindi cya nyuma
navuga ndabashimira ku musanzu baguma gutanga ariko nambasaba naba urugero rw'abantu bafunze baramuzi FTRT Mutabazi arafunze na waziri ibintu bya RNC hari n'abandi benshi abona abazwi ngiye gutanga nk'urugero rumwe kera nari Musanze ni mu Ruhengeri ni mu Rwanda umuntu w'umwe w'umushumba arabarashimira reka ni nkako gusetsa ariko cyo gakavuga aravuga ngo ni ingabo ya Kayumba uwo muntu baramutwaye nanubu nta muntu uzaho yagiye ibi bakora bajye bamenya ko abanyarwanda barababaye yuko z'ibintu baragukurikira bagashira ubuzima bwabo mu kaga ibi baba bagaragara bagomba kwiga gufatanya kuko niba badafatanya abantu abanyarwanda bakurikira barapfira ubusa bajye basubiza amaso inyuma mbere yuko batandukana mbere yuko baza hano ku maradiyo gutangira bamwe nkumva barimo barataka FPR barimo barayishingiza kuko bigaragara ko baba bayishingiza baba bahemukira abantu bafunze namwe murabazi bakirito barafunze babareza ibi bya RNC n'abanyamakuru murabazi bafunze murabazi abantu benshi nibura bajye batubabarira twebwe bumva ababarira abantu babakurikira babe mu mahoro bijye kubana nako tuzabafasha
urakoze cyane bwana Pascal
murakoze nawe fere
twandikiwe kandi na Nelson Gatsimbazi nawe nyine uri muri Swede we ibibazo bye byibanze kuri Theogene Rudasingwa
numvise ashinja cyane General Kayumba mu byo yavugaga byose ni Kayumba yibandagaho noneho nkibaza nti ariko se niko mu byo yavuze byose yavuze ko batangiye RNC ari abantu icumi nkavuga nti kuki mu bantu icumi bose ashinja Kayumba ese zinaye Kayumba RNC yaba ari nka kampani ye
ariko yavuze impamvu sinzi niba ubyibuka yavuze yuko General Kayumba ari we ugira ishyaka mu ishyaka agafata akarwi k'abantu bahoze ari abasirikare benshi yayoboye akaba aribo akoresha kugira ngo bajye bafata ibyemezo bitandukanye n'inzego z'ubuyobozi bwa RNC
yego ibyo yavuze ariko ntago bisobanutse kuko niba abantu barashinze ishyaka ari abantu icumi ni ukuvuga ngo buri wese afite uburenganzira bungana n'ubwundi muri abo bantu icumi se kuki bemera yuko Kayumba icyavuze aricyo gikorwa aho niho nagize ikibazo byabigaragara yuko Kayumba ariwe ufite wendi migabane navuga ko ari ijana ku ijana mu ishyaka. Ikindi ndashakaga kubaza Rudasingwa nuko mu byo avuze cyane yavuze ko ari agatsiko k'abasirikare bahoze muri FPR ndetse agatsindagira ngo w'abatutsi. Ye nkibaza Rudasingwa bashaka kumvikanisha iki yavuga ngo agatsiko k'abasirikare bahoze muri FPR b'abatutsi. Icya mbere nawe ni umusirikare yari majoro mu gisirikare cya FPR nk'abo bandi, nawe ni umututsi nk'abo bandi. Nkashaka kwibaza se abashaka kumvikanisha iki iyo ashimanya ngo agatsiko k'abasirikare bahoze muri FPR b'abatutsi.
Ariko se niba ariko bimeze se urumva yababeshye niba ari byo?
Ariko nawe yari umusirikare kandi wa FPR kandi w'umututsi.
Ariko avuga ko abo ngabo ari abakoreshejwe na Kayumba, nabo yakoresheje nibo anakoresha n'ubwo muri RNC.
Ariko wenda yabishakira indi mvugo atavuze ngo abasirikare bahoze muri FPR b'abatutsi, kuko nawe yari umusirikare kandi yahoze muri FPR, kuki se we atari muri ako gatsiko? Niba agatsiko karakozwe n'abasirikare bahoze muri FPR b'abatutsi kandi nawe akaba arimo, we kuki ako gatsiko yavuga ko atari akarimo? Ikindi nashaka kumubaza ni uko muri icyo kiganiro yagiranye na Chondo, Chondo yaravuze ati dutangira iri shyaka mbere na mbere twumvikanye yuko nibiramuka bitagenze neza imbere iyo ngiyo abantu muri urugendo dutangiye uzavamo azagenda amahoro azareke kumena amabanga tuzagirana. Hanyuma nkibaza nti Rudasingwa niba yaragize ubwumvikane buke n'abandi, kuki yatati icyo gihango bagiranye agatangira kumena amabanga kandi bari barabyumvikanyeho yuko ntawe uzamena amabanga?
Ariko sinzi niba warumvise kiriya kiganiro Theogene, ibyo ngibyo yarabivuze yabajije Chondo aramubwira ati ni njyewe watangiye cyangwa nimwe? Ati ibyo mwirwa muntu kira kuri radio itahuka, ibyo ngibyo ujye ubyumva? Sinzi niba warumvise icyo kiganiro ibyo yarabibajije.
Ariko urebye ibyo bavuga kuri radio bose baterana amagambo bose barasebanya impande zose.
Ariko yavuga ko iyo radio atayivugiraho ko bayitwaye aribo bayivugiraho kandi ko bavuga amagambo yo kumutuka?
Ntabyo nugeze numva mbere yuko Rudasingwa atangaza ko yashinze ishyaka, kandi iyo radio ndayikurikirana numva ibyo bavuga. Gusa navuga yuko mu byo nasomye Rudasingwa asohora bwa mbere niho yavuze ibintu byose by'abantu batari banazi bikorerwa muri RNC. Nge nkaba ntekereza yuko ari we wabanje kumena amabanga bari bafitanye.
Wowe ni ko bivuga, ariko mu kiganiro babere kumwe na Chondo ibyo ngibyo ntabwo Chondo yabihakanye?
Nta rugero yigeze atanga rw'ikiganiro wenda cyaba baramututse.
Ariko ntabwo Chondo ibyo yabihakanye?
Ntabwo nibuka neza, ariko nta n'urugero yatanze rw'ikiganiro bamututsemo ngo wenda ngo tubyumve.
Nuko Chondo atabimubajije ngo natange urugero cyangwa ikindi, ariko yarabivuze kandi Chondo ibyo ntabwo yabihakanye.
Ubwo wenda icyo ngicyo simbizi, nuko Rudasingwa adahari yari kugisobanura neza, kuko hari n'ibindi byinshi abantu basigaye bibaza nanjye nasigaye nibaza. Ariko nkongera nkibaza nti Rudasingwa yigeze gukora ikiganiro mu Bubiligi, ngira ngo niba nibuka neza hari mu mwaka wa 2012 cyangwa 2013. Icyo gihe yari yicaranye na Musangamfura na Bukeye na Nkiko Nsengimana, ngira ngo muri icyo kiganiro bakoreye mu Bubiligi Rudasingwa yaravuze ati ibyo twakoraga muri FPR abahutu twabakoreshaga nk'udukingirizo, ariko tuzi icyo turimo gukora. Akatanga n'urugero rw'uburyo bashyize Kanyarengwe mu masezerano Arusha n'uburyo bamukoresheje byose igihe yari akiri muri FPR. Hanyuma ejo bundi mu kiganiro yagiye na Chondo arongera avuga ati imyanya hari imyanya twagiye dukreatinga jyewe na Kayumba na Gahima, uvuga tuti iyi ni iy'abahutu. Mbese akagaragaza yuko ibyo bakoraga bishingiye kumoko byabaga ari nk'agakingirizo ari ukubeshya
wowe ni wowe bitwaye gutyo yaravugaga n'ukugira ngo amoko yisange mu buyobozi bw'ishyaka niko yabivuze
kereka niba narabyumvise naba ariko we yagaragazaga yuko imyanya bayikoraga bashingiye kumoko
cyane rwose ko ibyo nibyo yarabivuze anabwira naco ndati ni natwe twagushyizemo ati ni ngiye washyize icyo gitekerezo cyo kugira ngo uzemo bashaka kugira ngo amoko yose yibone mu buyobozi bw'ishyaka
ye yavuga ko n'umwanya conda afite aribo bawukuyetinze kugira ngo ba umu propose none ogewe rero nkibaza ntese niba Rudasingwa yarari mu batekinitse reka bari ko mvuga igihe bayi bakiri muri FPL hanyuma nubu akaba kibivuga avuga uburyo hakoreshwa amoko ye numvaga akwiye kubazwa ese kuvuga ko wabaye mu bya mbere mu bya FPL ni isomo kiwigiyemo niba warabonye ko ari bibi kugira ngo ubireke
sibyo se yavugaga avuga ati igihe bajyaga gutora umuyobozi wa hariya mu Bubiligi akavuga ati Kayumba yaransabye yuko twashyiraho umututsi akanasobanura ati njyewe nibyo bintu byo kumenya ko ari n'abatutsi n'abakisi nkunda njyewe kubibara cyane ngira ngo ibyo yarabivuze warabyumvise
ibyo narabyumvise ariko nyine wumvaga mu kiganiro yavugaga ibintu bimwe yagira handa kivuguruza aho niho naho nagiriye icyo kibazo cyo kwibaza nte niba umuntu ashobora gukoresha iturufu ya moko kandi abizi ko atari ukuri ejo akongera kandi akabisubiramo imbere y'abantu bigaragaza ko uwo muntu atahindutse akiri wa wundi hanyuma nanone nkibaza nti mbere yo gufata icyemezo cyo gutandukana na RNC niba Rudasingwa yararebye agasubiza amaso inyuma akareba aho bavuye naho bageze akashyira ku munzani ibibahuza n'ibibatanya noneho agasanga niba ibibatanya ari byo byinshi agahitamo gutandukana nabo
ariko ibyo ntiyabivuze se ntiyasobanuye ukuntu yamaze igihe kinini agerageza kubabwira baramunanira ageraho abahereza inzira enye zikwiriye guhitamo hanyuma bigera no ku munota wa nyuma aho babwira ati njyewe ntabwo nzakomeza kuyobora iri shyaka ryanyu
ye ibyo yarabivuze n'ubundi kuko uyu muntu avuga uruhande rwe wenyine ntashaka kuvuga ibintu byose uko byagenze ari naho na mu byo nabandikiye navuze ntese Rudasingwa ntisubije amaso inyuma ukareba ibyakozwe byose twe ntitubizi wowe noneho ukanireba usanga wowe uri umwere ijana ku ijana
ariko sibyo chondo se siyo mpamvu chondo yarahabaye siyo mpamvu nawe yamweretse ibintu bitandukanye amurega nawe atagiye akora neza mu buyobozi
oya noneho jewe nashatse kwibariza Rudasingwa ubwe ku giti cye atari umushinja we nk'umuntu burya abantu njya numva avuga ni imana cyane kandi imana burya yemera kumenya amakosa yawe ukanayasabira imbabazi noneho ni naho nibarije nti we asanga ku giti cyarebye yisuzumye asanga ari umwere ijana ku ijana abandi aribo bamuhemukiye noneho nkavuga ni none se niba umuntu yarebye agasanga we atari umwere uruhare rwe ni uruhe ko nagira ngo arutubwire atubwire muri ibyo byose we uruhare rwe
yaravuze ati nararebye nsanga nshobora kuba nda ahantu hatariho yabyise ngo I am in the wrong place
yes yarabivuze ndabyibuka neza ariko se nta muntu ubashyashya nta muntu ubumwere ijana ku ijana ibyo byabaye byose ndahamya ko yabigizemo uruhare naco ndarabivuze ati Rudasingwa yashaka ko dukorera mu nzego kandi nawe agaca inyuma akajya kuvugana n'abantu bakeya atabivugiye muri rusange mu nama y'abantu bose noneho nkashaka kubaza ni we uruhare rwe niba yisuzuma akarubona ashaka kurutubwira akatubwira urwo ruhare urwo ari rwo kuko umuntu biroroshye kuvuga abandi ariko kugira ngo umuntu abashe kwisuzuma akabigeraho akareba ko hari amakosa yakoze ntekereza ko ari ikintu cyiza cyane kandi ni nacyo gifasha burya iyo ushaka gusiga inyuma ibyo ibyahise ushaka kureba inzira nshya urebaho uvuye kuko nje nibuka hari umugani njyango mu Kinyarwanda uvuga ngo mbere yo gutokora umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe uje ubanze urebe utokora uri mu ryawe
ngira ngo rugo ni ijambo rya bibiri iryo ngiri
simbizimbi sinibuka neza aho byaturutse ariko mbizi mu Kinyarwanda bararikoresha cyane kandi nkasanga nanone niba avuga ko Kayumba ari we utegeka nkasanga je uyo nsesenguye wenda Kayumba bamuhaye imbaraga zo kuba yakwisanga ari we ufite ijambo kurusha abandi bose
ngahora rangiza igitekerezo cyawe cya nyuma
igitekerezo cyanjye cya nyuma nuko jewe byarambabaje kandi si n'ibyarenze gusaba imbabazi mbabazwa n'abanyarwanda bavuga yuko baharanira gucyura abanyarwanda baheze mu mahanga ejo kumva bashwanye kumva bazema amatiku si murarenze gusa byabaye ahantu hese Kagame niwe wigeze kuvuga ati insenene uzishyira mu icupa aho kugira ngo zifatanye zishaka uko zatoroka zigatangira kuryana ibyo rero navuga ko ibyo yavuze rwose bihura n'ibyo mbona muri aya mashyaka ya opposition avuga yuko aharanira gucyura abanyarwanda ejo ugasanga nibo barimo kuryana baratukana baraterana amagambo nkumva abanyarwanda bazahera mu rujijo ngo bategereje uzuze abacyura ikindi kintu kimwe naye nibagiwe kubaza nuko Rudasingwa niba barasanze bari muri in a wrong place nkuko yavugaga bakitandukanya na RNC naribaje kuki batashatse izina rishya ridafite aho rihuriye n'icyo bitandukanyije nacyo
ariko ibyo se ntiyabivuze nuko ya mahame niyo bakigenderaho ariko noneho izina baryise ihuriro rishya RNC nshya
none se niba mahame akiri ya yandi n'imigabo n'imigambi none se ubwo itandukaniro rizaba ririshya
itandukaniro yavuze ko ari imikorere niko yavuze
imikorere ariko amahame n'imigambi byose bikiri bimwe jewe mbona ari ukujijisha abanyarwanda rugutera confusion kuko iyo utangiye ikintu gishya uba wasanze cyakindi hari ikibazo gihari nge niko mbyumva
ndagushimiye cyane bwana Nelson Gatsimbazi ku bibazo byawe n'ibitekerezo utanze
urakoze ferega kwae
undi watwandikiye ni Pascal Safari uri muri Afrika y'Epfo we ibibazo bye biribanda kuri Chondo ngo amagambo Theogene yavuze yamukoze ku mutima
hari amagambo Rudasingwa yavuze avuga kuri Kayumba numva nange ubwanjye nkoze ku mutima cyane seretuko ibyo dukeka kuri Kayumba cyangwa se tuvuga ko ari byo yakoze kandi nkuko tunabizi abanyarwanda bose bamurega ubwicanyi
uravuga ngo abanyarwanda bose ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari abanyarwanda bose
no ngira ngo harawenda aho nankosheje ariko ndibaza ko ntabwo navuga ko ari abanyarwanda bose ndavuga ko abanyarwanda yakoreye ubwicanyi barimo Ruhengeri Gisenyi ndetse kuva na za 94 ku bantu ngirango hari babyibuka ariko noneho gikomeye ni igihe yari umusirikare wabuye ingabo mu karere ka Ruhengeri ndetse na Gisenyi nigeze kumubaza ikibazo bakoresheje inama hano Cape Town ngewe ibyo ndimo kukubwira ni ibintu ngewe ubwanjye ikibazo namwibarije
aho hari
kandi nawe ntabwo abihakana bwo bwicanyi yabukoze
hari ryari icyo gihe
icyo gihe ni igihe bari batangiza iriya shyaka rya RNC yari yakoreye mu Strand Hotel ahantu bita Cape Town
ubwo ni mu 2010
yakoreye inama byari 2010 yes byari mu 2010 yakoresheje inama hari ya kuri Skype bikomeye abantu bavuga bati wenda hari abahutu n'abatutsi bagiye kubasha kubonana bagiye kubasha kwicara n'abaganire sirituko byari binoroshye ko mu Rwanda nta muntu ushobora kuvuga ko ari umuntu cyangwa ari umututsi ariko iyo bari kumwe bose bagerageza kubivuga icyo rero njyewe nari ngendereyeho gatoya kuri iki kiganiro numvishije cyangwa nashatse gutangaho ibitekerezo no kugira ibibazo nibariza koko uriya mugabo Chondo Theogene Rudasingwa yaravuze yaratumiye ni nko gutumiye yaravuze ati yewe ndasaba radio BBC kandi nanye radio BBC ndayisaba kugira ngo Theogene Rudasingwa muzamuhuze na Kayumba Nyamwasa none amubaze ku bibazo by'ubwicanyi kugira ngo ko twumve icyo nawe abivugaho sirutiko Kayumba niyo mumubaza kandi ibyinshi arabizi byabaye mu Rwanda yari umusirikare niyo bamubajije kuri murabona ko habaye ikintu cyo kubaza ku ndege ya Habyarimana Kayumba nta kintu yigeze avuga
ariko mbere yuko ujyaho ngaho wowe warutangiye utubwira yuko ngo wari Cape Town giye batangizaga ishyaka ryabo hanyuma wubaza ibibazo ariko ntatubwiye ikibazo wabajije
ya ikibazo nge nabajije cyari kuri Skype narabajije nti ese Kayumba byaba ari urukundo afitiye abanyarwanda b'abahutu bahungiye hanze cyangwa byaba ari ibyapfuye na Kagame nabaje ibibazo bibiri ndongera ndabaze ikindi kibazo ese Kayumba yaba yiteguye kusaba imbabazi abanyarwanda yaba yarahemukiye cyangwa se abantu yaba yariciye abantu kandi ko bahari kandi banabizi banabimushinja
agusubiza
muki igisubizo nigeze mbona nta gishuri aho nta gisubizo nigeze mbona aho rero niwe mpera nchigikira Rudasingwa nkavuga nise no nka radio BBC ko Rudasingwa yasabye mwazamufasha kumuhuza na Kayumba Nyamwasa none akamubaza icyo kibazo nkuko yifuza kukimara ati muzampuze mubaze kubwica bw'abanyarwanda muzumva uko avuga
ariko twaramusubije yuko bizaterwa niba Kayumba twemereye
nyine kutabemerera ni ibigaragaza nyine ibyo arimo kuvuga kuko kutabemerera none yabishubije kwabizi
reka ariko tuzagerageze turebe kuko muri kiriya kiganiro cya mbere wumvishe ko impamvu yatubwiraga ngo tuvugane na Chondo kwari kubera yuko ari mu buyobozi bw'ishyaka ryabo rya RNC niko bakora niyo mpamvu yatubwiraga biriya
reka nkubwire nange tuvugane nge nabaye muri RNC jyewe nayibayemo nzi koko yuko abahutu n'abatutsi bagiye kwiyunga kuko jye niyo nshingano yanjye nge nibwo nibazaga numvaga ari nacyo kibazo cyonyine abanyarwanda bafite kuko abahutu n'abanyarwanda abatutsi n'abanyarwanda abo bose n'abana b'abanyarwanda bageze aho bahurira bakaganira neza byari kuba byiza ariko jyewe imisubirize ya bamwe muri bo n'imikorere ya bamwe muri bo ntabwo yanje nge ntawe nigeze nandikira kuko ntabwo nari umuntu ukomeye muri RNC urumva nari umumambure nk'abandi bose ariko byabaye ngombwa ko mbivamo complete binantera n'umujinya w'uko nta n'ahandi hantu nshobora kujya nta n'irindi shyaka nshobora kwinjiramo
wabivuyemo ryari
njye maze imyaka hafi igera kuri itatu nimba atari ine gutyo mbivuyemo
ubwo icyatumye uvamo ni iki
ikintu cya mbere cyatumye mvamo ni uko cyo nabonaga cya mbere gikomeye nuko nabonaga ibyo nakega ko barya abantu bagiye guhura bakaganira bakaba hamwe bagasubizanya ibibazo bibababaje bakareba n'uburyo bakemura ibyo bibazo byabo atari ko byagenze ntabwo rwose ndakubwiza ukuri ko RNC ntabwo ari icyaka rivuga ko rigiye guhuza abahutu n'abatutsi nk'uko numvishe Chonda bivuga oya ntabwo ari byo ahubwo iyo biba ngombwa nge nari ni kwibariza Chondo ubwe ko bashaka kuvugana na Kayumba akaba ari uvuga yaba yiteguye gusubiza ibibazo bashaka kubaza Kayumba
ariko
kandi ntabyo yashubije
oya ariko yarabivuze neza yaravuze ati twabanje guhuza Kayumba hamwe na Theogene nk'ibi bibazo nk'uko yabivugaga turabanza turababaza ese ikibazo mufite ni ikihuriro cyangwa ni cyanyu ku bwanyu ati bose batubwira ko ari ikihuriro bavuze ko ari ikihuriro twese twinjiramo kujya kugikemura aravuga rero ati ikibazo niba ari ikihuriro kigomba guca mu nzego zihuriro ni nayo mpamvu nge naje nk'umwe mu bayobozi bo mwihuriro kugira ngo abari ngiyewe usubiza bino bibazo naho ubundi Kayumba ntabwo ari muri aba batanu bashinzwe kuba abayobozi b'inama nkuru ya RNC niyo mpamvu yaje gutyo mu rwo rwego kugira ngo bakurikize imikorere yabo
gusa aho niho nshaka kugusubiza kuko bisa nkaho hari icyo mbiziho gato urumva icyo nzi cyo nuko gusa koko Kayumba tari umwe mu bakuru ba cyane ba RNC nukuri RNC yabuze umuyobozi yabuze intwari yari yo Karegeya ibyo byo ndabikubwira rwose ni noya mpamvu ubwabo kugira ngo nabo bazumvikane ntabwo nzi ko bizakunda. Yo gusa icyo nifuzaga kugira ngo mvuge kuri biriya bintu nuko iyo dushatse cyangwa se bashatse kubaza Kayumba, kuko Kayumba kuri kira kibazo cy'ubwicanyi ntabwo yigeze agikemura, kugira ngo abantu bose abantu bari hanze abanyarwanda bababaye bamwiyumvemo. Ibyo nibyo ndimo kukubwira, ntabwo rwose genda bihamya nongere mbisubiremo, ntabwo yigeze agikemura kuko ntiyigeze asaba imbabazi abo yahemukiye, kandi nubwo yigeze yemera niyo arimo kuvuga uba wumva arimo kugenda ari umuntu ku ruhande
acha ku ruhande gute
na Theogene, kuko Theogene baramubajije ikibazo cy'ihanurwa ry'indege asubiza Andre we ntabwicaje bamurega ibw'abanyarwanda, kuko abizire yagombye kuba uwa mbere wo gusaba imbabazi kugira ngo abantu bose dusabane imbabazi tubashe kubabarirana no kwereka yuko ibyo dukora bifite umurongo
ugiye. Ndumva we warangije kumushinja, hari abamurega ariko we ashobora kwisobanura akavuga ati nge barambeshyera, ariko ndumva watangiye warangije no gucura urubanza wowe.
Ntabwo ari ugucura urubanza,
hari urubanza se rwabaye bamushinja ibi byaha noneho barabimurega baravuga bati ukatiwe imyaka iyi kuko wakoze ibyaha ibi n'ibi.
Impamvu ikibazo icyo su kujyana mu rukiko ni umwanya n'igihe kitaragera, uri murabyumva, ariko si uko tutabibona.
Ariko niba bitaragera rero wishyiraho iryo zina vuga uti araregwa, ariko wimushinja
nyine iyo mvuga ngo araregwa uri murabyumva, nawe bitane nuko mvuga ko cyekwaho ubwicanyi uri murabyumva,
nibyo nyine aracyekwa nibyo ya
yewe. Iyo ndimo kuvuga nuko cyukuri Kayumba umunyarwanda nk'abandi bose, sibyo? Ikibazo gikomeye ni ese iyo umuntu akoze icyaha akacyemera tendi ikurikirwaho ni iyihe? Ese aba yaricanye n'abanyarwanda akavuga ati ko numva muvuga ibi reka twicare tubiganireho mbibemere cyangwa mbibahakanire?
Uvuze utyo nibuka umuntu twavuganye mbere yawe mu banyandikiye nawe yarimo ambaza ati Theogene ko ibyaha bamurega ko nta na kimwe yemera ngo gisabire imbabazi, wowe urimo urabivuga kuri Kayumba ariko hari n'ababivuga kuri Theogene.
None Theogene icyashaka gusabira imbabazi yagikoze mu ishyaka, yagikoze hanze y'ishyaka?
Ibyo yavugaga ibyaha Chondo yamureze yakoze mu ishyaka, akavuga ati iyo abyemera akabisabira imbabazi noneho bigashobora gutuma abantu bashobora gukomeza.
Ngewe aho mpagaze ntabwo mpagaze kwishyaka kuko ntabwo ndi umumamure wa RNC, ntabwo nshinzwe guhuza abo bombi nibashaka babireke. Icyo nshinzwe ni iki? Ni ukuvuga ngo ese koko hari umuntu wa followinga Kayumba kandi amukeka? Iki kibazo cyanjye nshobora no kubaza
nanjye nawe, reka nkiguhere wowe mbanze nyikubaze wowe kuki wagiye muri RNC kandi umukeka?
Yes. Okay. Nari nzi ko azemera ibyo yakoze akaba ashobora no kubisabira imbabazi, noneho tukaba dushobora gukorana nk'abantu dushobora kumva ko umuntu yakoze akanakibabarirwa. Mbonye ibyo bidakozwe naravuze ni burya noneho ntabwo ari ukubimeza, ntabwo ari ibindi twakagombye gukurikira, kuko twakagombye gukurikira abantu turi ku murongo umwe.
Ngaho reka tuve kuri Kayumba, ikindi kibazo cyangwa igitekerezo wari ufite cyari kihe?
Bo igitekerezo jyewe cyane nshobora guha RNC cyangwa se n'abandi banyarwanda barimo kunyumva kuri aka kanya, navuga nti abanyarwanda nibareke imyiryane, bareke kugira ibyo bapfa, ahubwo barebe icyo bapfana. Umuhutu, umututsi, umutwa, nibarebe icyo bapfana, kuko dupfana u Rwanda. Turebe uburyo dushobora twese kubasha kuba hamwe no kumvikana, turebe ikidutanya aricyo duhuriraho. Uwo yakoze ibyaha abihanirwe, ubyemera abisabira imbabazi ababarirwe. Icyo nicyo njyewe nakifuriza umunyarwanda uwo ari we wese ndetse na RNC ubwayo, nubwo ntari umumambure wayo.
Sinzi niba warumvise ibyavuzwe na Boniface Twagirimana, uyu nguyu ni icyegera cya mbere cy'umukuru wa FDU Inkingi. We yaravuze ati ibi bintu nubwo biganiriye imbere y'abantu twakoranaga bigasa nk'aho bibabaje, atari ko njye biranshimishije kubera yuko biragaragaza intambwe ya demokarasi kuba abantu bashobora kwicarana bakaganira ibibazo bafitanye kugira ngo bazatere intambwe kubirangiza ati demokarasi ni ikintu abanyarwanda batabayemo kera batarerewemo bagiye bahura n'inzitizi ariko arimo arabona yuko birimo birajya imbere
urakoze cyane kuba unyibukije ako kantu nako nari nkafite kuza kukavugaho ibyo yavuze ni diplomasi ibyo yavuze ni diplomasi ntaho bihuriye n'ibikorwa rwose mbabarire cyane none se birashimishije ko ari ibintu byo kwicirwa bakagana none se baraganire barahuza baracyari kumwe none se cyashinya nuko batandukanye iriya ni diplomasi abantu bakina bakavuga ibintu babisigiriza kandi nabo babonaho ikibazo kiri none ndabaza rero akantu ashaka kubwiraho gatoya buriya inenge buriya mugabo Kayumba agira cyangwa ashobora kuba afite ni nuko adashaka kugaragara ku ruhando mbese ameze nk'umuntu ufite ikintu cy'ubwoba kuko ntashobora kugaragara hanze
ariko si yagaragara
ishyaka kugira ngo agaragaze nuno abantu abashe kubakumveka
wowe urumva utarimo wigiza nkana ntabwo uzi ibyamubayeho ntuzi ko nawe ahantari nawe yahuye n'ibibazo ntabwo bimworoheye kujya hagaragara ibyo urabiza ariko
ariko rero ntabwo yakagombye gutinya sibyo ambabarire ni umuvandimwe wanjye ni umunyarwanda nkanjye ambabarire rwose abanyarwanda baraciye umugani ngo kagi wa mugaru ahubwo njye cyo namusaba n'ukuri pe namusaba yakagombye gukomveka abanyarwanda ibyo batekereza mu mitwe kuri we bigasa nk'aho bicuruka bikajya hasi
okay urakoze cyane ku bitekerezo utanze bwana Pascal Safari
murakoze namwe turabashimiye
hari undi watwandikiye ariko utarashatse yuko tumuvuga amazina waratangira avuga yuko gucikamo ibice muri RNC bitamutunguye
ntabwo ari ikintu gishyashya ntabwo ari ikintu gitunguranye ukurikije ibera muri opposition nyarwanda kuko RNC icitsemo kabiri zikurikira FDLR byabanjizwe na za FDI inkingi za CNL intwari za CPC za EPS imberakuri amashyaka yose yo muri opposition ndo nkagira ni rero ibyo ngibyo usanga kenshi ari ibintu biterwa ni nuko aya mashyaka yo muri opposition afite ikibazo cy'umurongo ngenderwaho cyo nakwita nka ideoloji usanga ahanini ari amashyaka agizwe n'abantu bahoze kuva muri za 90 baragiye mu mashyaka muri politike bava mu mashyaka amwe bajya mu yandi bavana bajya hariya kubera iki kubera ko wenda bafite ikibazo cy'utunyungu twabo ku giti cyabo nk'abantu aho kugira ngo bashyire inyungu za rubanda rusanzwe ruri mu bibazo imbere ibyo rero nkavuga ni kuba bifite intangiriro muri icyo gihe cya za 90 n'ibindi abantu bakaba barahunze igihugu bakageza uyu munsi ubwabo mbere batarashyiraga hamwe bakaba batarigeze babona umwanya wo kubanza kwicara ngo baganire bavuge bati esike icyadutanyaga ni iki ngo bicare barebe ko hari amakosa bakoze ubwabo babanze bumvikane bashyire hamwe noneho bavuge bati nubwo tutajya mu mashyaka amwe ariko dore iki tugamije ni iki twakigeraho gutya na gutya
none se ibyo ntago babikoze ubize ute ko batabikoze ibyo
no kandi bigaragara nyine aricyo babikoze hefe ntabyo tuyobe kuri abo babitangarije abanyarwanda
wavuze ikibazo cya ideoloji ingengabitekerezo
yego
niba bafite ingengabitekerezo y'amahame aya n'aya bagenderaho ayo ntabwo ariyo bapfuye dufatiye nko ku rugero rw'aba bantu bo muri RNC wumvisha ibyo Theogene yavuze n'ibyo Chondo yavuze ntago bapfuye ibibazo by'amahame bagenderaho
nyine urakoze gusa n'ungara ku murongo icyo mvuga nuko ikibazo cy'ingengabitekerezo no ideoloji kiragoye kugira ngo nagisobanukirwe muri aya mashyaka ari hanze ntabwo ari muri RNC gusa ikibazo nuko ishyaka rimwe riravuka uyu munsi ejo hakavuka irindi ejo bundi hakavuka irindi RNC by'umwihariko ikibazo turi kuganiraho uyu munsi ntabwo kugeza uyu munsi turamenya tuti Kayumba yapfuye iki ngiki na Kagame ntabwo turamenya tuti Kayumba yapfuye iki ngiki na Rudasingwa
Rudasingwa ibyo ntiyabivuze se ejo bundi akavuga ati twapfuye ko yaremaga ishyaka mu ishyaka
ibyo ngibyo na Chondo ubwe asa n'uwabihakanye kandi na Rudasingwa nawe azi ko atari ukuri na Kayumba nyirango niyo mpamvu yanze kugira icyo atangaza kandi n'abanyarwanda niyo wabaza abanyarwanda 195 bakubwira ko ibyo yagushubije atari ukuri kandi ibyo si ubwa mbere kuko mu bibazo muri RNC n'ahandi bahoze mbere bakomeje kwerekana ko ikibazo kikunda kubabamo ari ukutavugisha ukuri
none ukuri ni ukuhe wabukuzi icyo bapfa
nibyo bwo bigarutse ku cyo navugaga kare none urabona ikibazo gihari ni ikibazo cy'abantu ku giti cyabo abantu twita ko ari abanyapolitiki aba bantu bo kuva mu myaka ya 90 wenda na mbere yaho ikibazo bafite nuko bari ibinyungu zabo ku giti cyabo nk'abantu bo bake cyangwa udutsiko twabo kurusha uko bareba inyungu za rubanda durara rutariye umwari mudahembwa umunyeshuri utabona buruse abantu bahangayitse abantu basanzwe icyo nicyo kibazo gihari gikomeye ariko noneho ngarutse kuri kiriya kibazo wambajije mu kanya kijyanye n'ingengabitekerezo ideoloji ubundi amateka y'igihugu cyacu ariroroshye cyane gusobanura n'umwana yayasobanura ibihe turimo uyu munsi ibi igihugu cyacu kirimo biriteye agahinda kugira ngo ubone abitwa ko barwanya ubuyobozi cyangwa ubutegetsi buriho icyo nakwita sisiteme mu gifaransa kuko burya mu gifaransa biroroshye gusobanura sisiteme kurusha uko uvuga ubutegetsi kuko ubutegetsi bamwe bashobora kuba barwanya Kagame abandi barwanya agatsiko ke ariko ufashe sisiteme ukareba sisiteme iri mu Rwanda ukabona ukuntu nta jambo rihari ukabona ukuntu abantu banyerezwa bapfa
ariko ibyo ni wowe ubivuga leta y'u Rwanda by'ibyo ntabwo ibyemera iravuga ko abantu bafite ubwisanzure baravuga n'abo bantu urimo uravuga bapfa ntabwo leta y'u Rwanda ibyemera
nta nubwo gye message sindi kuya leta y'u Rwanda kuko leta y'u Rwanda n'ubundi nta kiteze guhindura icyo nshaka kuvuga ni iki icyo nshaka kuvuga nuko urebye ibibazo bihari biteye agahinda kuko u Rwanda rwasubiye inyuma kurusha ndetse no ku ngoma ya cyami urebye rero
ubundi
ingoma ya cyami yavuyeho ukareba ibintu biba uyu munsi bitera agahinda cyane iyo uvuga uti hari abanyapolitike bitwa ko bahagurutse kugira ngo bahindure ibintu ariko ukabona bacanamo barwanyana bicana baregana ubusa badashobora kumvikana mu gihe rubanda ruseseka rwo ruri gupfa buri munsi rwabuzuza kubatabara rwabuze uwo bavuga bati uyu koko arumva ibibazo tubamo buri munsi aratuvugira dore ahangayikishijwe no kugira ngo imibereho yacu igende neza icyo nicyo kibazo gihari turabizi ko mbere ya 59 hari hari amashyaka hari hari izo za runari ku ruhande rumwe hari za parime hutu za nandi abagitera n'ayandi ariko zari ideoloji ebyiri zisa naho zihanganye hari abashakaga kugumisha ubutegetsi bwa cyami mu gihugu hari n'abashakaga ko u Rwanda ruba repubulika rukagendera ku mahame ya demokarasi uyu munsi abanyarwanda niyo mahitamo abari imbere abantu bagomba guhitamo abo banyapolitike rubanda rwo amahitamo barayazi icyo babuze ni abayobozi bajya imbere
ariko abanyarwanda bahisemo repubulika baratoye habaye kamaramake ejo bundi wabonye nibyo batoye
bo ibyo ntabwo ngo utere umwanya w'ikiganiro kuko ukuri wowe umunyamakuru ugomba kubaza icyo kibazo ariko nkuko nakubwiye mu kanya ndabwira abanyarwanda bafite ikibazo bazi ukuri kw'ibiba bazi uko bahangayitse gusa iyo ugarutse nanone inyuma gatoya mu mateka ya RNC usanga hari aho ihuriye cyane na FPR unirengagije ko abayishinze bahoze muri FPR ariko urebye imikorere FPR yatangiranye muri 90 ibyo Rudasingwa yita ko bashukaga ba Kanyarengwe ariko ntavuga impamvu babashukaga nibyo ubona uyu munsi ari kuvuga ati hari agatsiko k'abatutsi bagenzi be bari gushuka abahutu muri RNC ya Kayumba ni ukuvuga ngo iyo manipulation uko gukoresha iturufu y'amoko bo bakavuga ubwoko bumwe bakumva bafite umudendezo nta kibazo ariko abandi abahutu cyangwa se ubundi bwoko bwo budafite uburenganzira bwo kuvuga icyo kintu cya manipulation byanze bikunze buri gihe kigomba kugeraho kikagaruka
hari aho badafite uburenganzira bwo kuvuga se
iyo urebye ibyo FPR yakoze kuva yafata ubutegetsi 94 kimwe mu bintu yakoze yashyizemo imbaraga nyinshi cyane mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ni uguhindura amateka no gukuraho icyo nakwita irangamo identite y'ubunyarwanda y'umuntu gushyira ubwoko umwe hasuzi gahunda za ndi umunyarwanda n'ibindi donc bakakubwira bati habayeho genocide y'abatutsi ariko bakongera bakakubwira bati ntabwo kububaho ni ukuvuga ngo ikitwa ubwoko bw'umuhutu ni nayo mpamvu RNC isa naho ikoresha turufu iturufu ikaba yaye ndi nyina ya FPR yo kuvuga ngo murebe mwese RNC ni uriro ry'abahutu n'abatutsi ni twebwe tugomba kuzakemura ibibazo by'u Rwanda ariko ntuje muri fond y'ikibazo ntuje mu mizi y'ikibazo
ariko hari abahutu bari muri RNC kandi babibona nkuko nguko nyine chondo we yabivugaga
nyine nibyo mubwira ko ari formule imwe ni uburyo bumwe ni strategy zimwe nubwa FPR kubera ko bakanyarengwe barimo babizi mungu bari barimo nabandi benshi cyane ba Sendashonga nabandi
ariko chondo ntabwo ari muri FPR
no ndi kukubwira nakubwiraga imihurire ya FPR na RNC kuko ubundi ni wowe warana wikurikiye kuri umunyamakuru nabizi cyane kundusha mu bibazo byose RNC ivuga ibyirwanya Daniel na Rudasingwa bisubiramo avuga ati agatsiko k'abatutsi oh icyo nibwira nje ku giti cyanjye nuko ikibazo atari agatsiko k'abantu bari muri RNC ikibazo ni system ntabwo ndwanya RNC na kukuri muri opposition kandi yakoze ya nibintu bikomeye kugira ngo igaragaze amakosa n'ibibazo byinshi bibera mu Rwanda mbo ntabwo ndi umuyoboke wayo ariko ngiye mvuga ukuri kuko ibintu mbibona ariko ikigaragara nshaka kuvuga ni iki icyo nshaka kuvuga nuko ari abantu basa naho bashaka gukoresha abandi mu nyungu zabo bwite ibaze noneho yaba RNC yarafashe ubutegetsi mu myaka ibiri ishize cyangwa se naya mashyaka yandi yagiye acikamo kabiri bakaba barageze ku butegetsi naya matiku n'ibibazo bafitanye hagati yabo ibazo baba baragejeje igihugu
je
nibwira ko iki gihe cyo gucikamo kabiri kwa RNC kwabanjijwe na FDL nabandi ari uburyo bwiza kandi ari amahirwe abanyarwanda baba babonye kuvuga bati murabizi katwongeye dutekereze neza turebe inzira turimo turebe aho ibibazo bituruka ari abashaka kugera ku butegetsi ari abanyapolitike ari bande babanze bicare bavuge bati dore ibibazo byagiye bituruka tubiganire tubwizanye ukuri
hanyuma ku bwawe subona ikibazo cyakemuka gite
birakwiye ko abantu basubira ku ntangiriro ibintu byoroshye barebye ibibazo abanyarwanda babamo buri munsi bagiye basoma bakareba inzara ihari bakareba ibibazo abarimu imishahara abaganga ibintu byose ukareba ko nibura no kugiye cy'abami wacaga inshuro cyangwa ugahakwa ariko ukarya ukabona icyuryo ukabona icyo ugaburira abantu bakavuga ati dukeneye revolution dukeneye ko igihugu cyongera kugendera ku matwara ya demokarasi na republika bakareka kwihakana identite yabo abo bari bo bagashyira hamwe abanyarwanda benshi bari kubabara kuko rubanda rusanzwe nirwo rubabara nirwo rwinshi ndakubwiza ukuri ko ibiri kubera mu Rwanda bitamara umwaka bitarahinduka ikibazo rero nuko biramutse bihindutse ibintu bimeze gutya abajya mu mwanya w'ubuyobozi ari abangaba tubona bari kwirwa birwanira nibwira ko byasubira inyuma kurusha uko biri hamaze kubaho ibitambo nk'ibyabayeho muri 94 icyo nicyo kibazo gikomeye icyo nicyo kibazo abitwa abanyapolitike bakwiye gutekereza ariko n'abanyarwanda basanzwe abakiri bato by'umwihariko bakavuga bati dufite umurage twasigiwe n'abatugejeje kuri Repubulika ivuga ko umurage n'igihango cy'abatugejeje kuri Repubulika abantu bongera kwicara bakabiganira bakareba uko babikoze tukanyura muri iyo nzira
uyu mukunzi wa BBC gahuza miryango ni urangije iki kiganiro kimboni mvano shimire mwese mwagiteza amatwi mwari kumwe na Felenga Kwaya naho ubutaha
turabamenyesha ko iki kiganiro kimara icyumweru